illa lewru avril jaɓɓindu galle yogaji leydi men ndi keɗi ƴiwondeji mawɗi batte muɗum yoga ana lando hoore muɗum yalani woni ndungu ana fondi naddana Amadou Diakité hoorejo service prévision météorologique les mali météo holti wiɗen ndungu jaati woni ko fondi nadde
la toute première pluie
kammuji ko matalle laamoto kewɗele leydi mballe sactere joni ana hollita ɓattagol ndungu gaɗo e tawede fo ndungu naate fa hande sanna tofon saabu so ndungu ana naata ɓaleri ɗo fuɗɗirto hono misal région Sigasso yaade Bouguni e Koutiala seeɗa seeɗa fattade laamorɗo heɓɓe sa hen leydi ndin mali météo hollitile hitan hikka ndungu o yawan sanne ɓuura duuɓi ƴaɓɓiɗin
andinɓe kabaru hawalu tindini wiide ko saabi mbini ɗum yo saabe wayitagol wattu ka noon eɓe cikkiti wiide du ndungu ana wawi timmude law ko wawi wadde kutteji docteur Adama Sambo Sissogo andino kabaru hawalu
cette installation précoce
soni ndungu o yawi sanne ɗon wawi wadde tiɗalaji kewɗi ndu golleji guese saabu lamde ana waɗe yalla ñamiriji aweteɗen fo ɓenna nde watti goto noon ko ɓuuri hewde fo so ndungu yawi nadde joni ñamirji hewɗi heɓata ɓennude watti mo hani ɓennude e muɗum ɗum ana nato saabe du hewɓe keɓal mum en bona
ƴiwondeji mawɗi ana mbawi heɓede honno rawani ni ɗum woni ko holti wiide Amadou Diakité hoorejo service prévision météorologique mali météo
bonelaji diyam seme mum sattan hikka sanne do jamaren ɗo alhaaliji ɗimen maati hollita to mali météo dabiri ana wondi feede ala jamat ana fadde e ibbonelaji
kutteji ƴiwondeji mawɗi keɓaɗe rawanin ɗi wonko remoɓe andani ɗum ndungu rawanin o hectare ngaji guese kewɗi woni bonuɗi ley guelle yogaji Lamisa Ndji Sanogo o ndemowo gonɗo Sigasso ana heɓɓe torra mum
minmi remoɓe bambari rawnen janɗan bonni guese ɗan ko heewi ko yaata hectare jetti diyam bonnini kam soni la wawi fi dabiriji hikka yalla ɗi bonelaji jammeɗe daɗa sarre muɗum ɗum welan amen sanne
non jaati batte faɗum sakke waɗide institut d'économie rural hier moƴƴine awdiji ɓeydaɗi watti e juuɗe remoɓe docteur Laban Konaté cuɓotoɗo mbambari moƴƴine ley hier wonko holiti en dow majjun
gollidirata ko noddirte institut économie rural fi dabiriji ƴewde awdiji bambari kesiri ko wawi remede nokkuje fulle leydi mallin sifatɗi awdi ana serti saabu yoga ana wawi moƴƴine nokkuje to kammu toɓata sanne yoga awdi ɗi ndu ana wawi moƴƴine nokkuji to kammu toɓata sanne ɗi awdiji yoga muɗum ana noddire birko sahel kaba fattat kasin blimakoura sodé sokki bugun kala ɗi awdiji bambadi fo ana wawi lemede nokkuji to kammu toɓata sanne
siiji awdiji ɓeydaɗi woni ko remoɓe yogaɓe nawtorto hono majjum ana waɗe le région Koulikoro le o nokku golle guese fuɗɗi jaati Amadou Diarra yo ndemowo mom min kawri bangue sera guendi Koulikoro ndi
rawnen jandan uddi ñamirji amen fo ga hikka mi fi dabiriji kesi miɗe wondi e lallude nokku goto to warami lema hikka mi ittandu yilali to jan ƴaɓɓirto bangue guese ɗan mi jokkan fa hannen kabaji hollitedi to mali météo yalla golle amen ana moƴƴa saabu hollitiwi kammu tomi hikka sanne minge fuɗɗin jaati turade guese ɗan miili du wattude awdi ni jan wawa
bonude natugol ndungu law ɗum ana holla wiide wattu ana wondi e waylitade hakkunde guigue lobbo demal e kulol dow yolangoji dunken ande ana darta yimɓe darano sakkade kutteji ko watta ƴiwondeji mawɗi keɓari ɗo bamako ɗo noga e jetti lewru avril ƴaɓɓino ndu ana hollita torraji mbawɗi heɓede